Umongameli ukhulume ngezinto zezempilo wagcizelela ukuthi kube khona umkhankaso ozolethwa yi-Department of Health yokulwisana ngqo nento yomdlavuza kakhulukazi nje yonke imidlavuza ekhona kodwa kakhulukazi nalo okuwona mdlavuza obulala kakhulu umdlavuza wesibeletho kubantu besifazane. Lokhu-ke kufika vele la KwaZulu Natal sesaba nomkhankaso wethu esasithi uphila ma. Lo mkhankaso sawuqala ngo-2009. Isizathu sawo ukuthi kudalo sasifundiswe thina ukuthi umdlavuza wesibeletho umdlavuza ophatha abantu asebehokhulu abahogogo abekade sebevalekile esikhathini sabo bese beqala bengenwa bebona sebopha bese kubona ukuthi umdlavuza. Manje nasibone ngokushintsha kwezimo nezifo eziningi lo mdlavuza wesibeletho usuphatha omakoti iy'ngane ey'ncane o-32 years old. Manje ukulahlekelwa umuntu oneminyaka ewu-32 ewumakoti esenengane encane aqeda ukuyeka ukuyincelisa kuyasinda kunoma yiliphi izwe unokulahlekelwa umama ukhulu oseno-75. So ingakho sawugijimisa-ke lo mkhankaso kaphila ma kwasisiza-ke ngoba besicela abantu besifazane abaningi beneminyaka emincane besheshe beza ey'bhedlela zethu sizobabheka. Kwasho ukuthi-ke iy'bhedlela ezinale mshini iy'bhedlela ezinkulu nokho ezinjengo-King Edward, o-Mahatma Gandhi, o-Edendale lapho befike babonwe ukuthi nanku umdlavuza ubakhokhobela sesisheshe sibelaphi. Siyawubona ukuthi uyasisebenzela lo mkhankaso. Sesithi-ke asikhiphe imali engango-60,000 ngomshini ngamunye. Siyithengeke yawu-15 kulokho. Sizophinde sithenge neminye ngokushesha. Siyihambisele izibhedlela ezisemakhaya kakhulu. KoNkandla Hospital, ko-Christ the King, ko-Charles Johnson Memorial, ko-Manguzi, zonke lezi bhedlela ongayicabanga ongazi uzazi la magama zezile emakhaya ukuze abantu nje bamane basuke ekhaya ahambe ngenyawo afike esibhedlela bambone bese bemtshela ukuthi siyawubona lo mdlavuza bese siyakwazi ukususe ngoba leli lambu lizohamba neminye imithi ezogcotshwa laphana esibelethweni bese isheshe ibonakalise indaba nebala elibi bese isuswa ngaso sosikhathi. Kuzosiza kakhulu-ke lokho ngoba lo mkhankaso ngempela wokuthi sibelaphe abantu umdlavuza uphele nya silwele ukuthi ngelila sithi umdlavuza wesibeletho awusekho KwaZulu Natal. So-ke inyanga yonke le KwaZulu Natal umbasa u-April sobe sihamba-ke zonke igodi sikhuluma ngale nto sibaletha abantu-ke kulo mkhankaso wokuthi abeze siyobabheka isifo somdlavuza ngempela ngoba sifuna ukusinqoba.
Mr. We know that previously KZN has had a challenge with the shortage of oncologists, and we hear now that you have some oncologists that have been trained especially to operate these machines. How's the situation now?
Yeah. These machines, fortunately, do not need a presence of an oncologist. This does need a doctor to be trained on them. So that's why you don't have oncologists at Nkandla Hospital or Mbongolwane. So these machines are going to those areas where you just need a medical officer to be trained to use them. Because they'll just put a woman in a lithotomy position, lying up like this, put a dye there on the cervix and see the lesion. So you don't need oncologists for this one. Oncologists, we need them to do with the advance. So this part we are launching today is going to deal with the 80% of women around the province who would have had advanced cancer if we did not meet them on time. Oncologists are there for us to support the other 20% who come with advanced cancers. But now that we have already asked for it, yes, the oncologists on the training, you know that where we are now, because Albert Luthuli, we lost the status of training oncologists because we don't have a specialist doing that. So we have oncology registrars that we have sent to Free State, one Western Cape, and one is being trained at Grace Hospital because we are training there. So that when they finish, they can come back and also strengthen our service of oncology at Nkosi Albert Luthuli and Addington. But that will be to deal with the advanced cancers. For today, we are launching a campaign that is going to focus on those very early detections of women who otherwise should not go to the advanced cancer, and we cure them. But I can tell you, cancer is preventable. Cancer of the cervix is preventable. And early cancers of the cervix is even curable. So that is why we are very strong on this campaign.